Capan tati e jeetati. Nafoore jamirooje sappo ɗe.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heɗiiɓe, amin calmina on e innde Allah jom jam on. Jiɗɗo yimɓe fof nana te njaɓa laawol peewal ngol o lelningol, mbele ina mbaawa dañdude e makko jam celluɗo haa abada. Amin mbelti no feewi e ko min mbaawi artude jokkande on yewtere mon laawol peewal. E jangɗeele ɗiɗi ɓennuɗe en njii no Allah jipporinoo e haayre Sinaayi nde e nder jeyngol e digaali wondude e majje. Joomiraaɗo rokki Israa'iila en jamirooje mum ceniiɗe ɗe. E yamiroore adande nde Allah wi'i, a dañataa Allahji goɗɗi e yesam. E yamiroore ɗimmere nde o wi'i, a waɗanta hoore ma sanamuuji. Tati, a innata innde joomiraaɗo Allah ma e meere. Nayi, siftor ñalawma foftere o, hormo mo. Joyi, teddin yumma e bamma. Jeegom, a warata hoore. Jeeɗiɗi, a jinata. Jeetati, a wujjata. Jeenayi, a fenata. Sappo, a hatojinta e kaake janane. Ko ɗum woni jamirooje sappo ɗe Allah jippinani Musa e Israa'iila en. Allah fawiino e maɓɓe ko teddi, wi'i, kala timminɗo ko jamirooje sappo ɗe namni ko, maa joomum wondu e Allah haa abada. Kono kala dewɗo sariyu o fof woofi heen yamiroore wootere, joomum yani te seerti e Allah haa abada. Ko ɗum woni sariya ceniiɗo mo Allah rokki Israa'iila en e dow haayre Sinaayi. Allah wiino ko yoɓe ɗoofta ɗum e kala fannu. Eyi, e kala fannu. Mbele bakkodinooɓe ina mbaawi ɗoftaade jamirooje Allah ɗe fof, waawataa wonde. Kono haɗaani ko ɗum sanaare Allah nde namni. Hannde ko ɗum ɗo njiɗɗen anndude. Holko waɗi Allah rokkude Israa'iila en jamirooje mum so tawii ina anndi hay gooto waawaa timminde ɗe? En njiino no Israa'iila en mbirunoo, mamin mbat ko joomiraaɗo o wi'i ko fof. Kono Allah ina anndunoo ɓe mbaawaa timminde ko yiɗi ko fof. Israa'iila en nganndaano famɗeende mumen feere waawde waɗde ko wili Allah. Ɓe nganndaano ko ɓe woɗɗunooɓe Allah. Ko ɗum waɗi Allah jippinande ɓe jamirooje sappo timmuɗe ɗe, wi'iɓe, ndewee jamirooje ɗe fof so oɗon mbaawi. Kono kala heen goofɗo wootere maa seertu e am haa abada. Ko Allah anniyinoo waɗde rewni ɗum e jamirooje sappo ɗe ko hollude Israa'iila en famɗeede mumen sembe waawde waɗde ko wili Allah. Allah ina anndunoo Israa'iila en mbaawaa rewde jamirooje ɗe fof, kono kamɓe e koye maɓɓe ɓe nganndaano ɗum. Israa'iila en mbaanoo kono diiniyankooɓe e jamaanu men hannde, miijotooɓe mbiya, Allah yiɗi tan ko mbaɗen ko moƴƴi. Ñannde ñaawoore, so tawii ko golle men moƴƴe ɓuri golle men bonɗe, maa Allah wi'en, ar wondu e am haa abada. Kono miijortooɓe noon ɓe ko juumɓe, te nganndaa binndi ɗi e sanaare Allah nde. Allah ko timmuɗo, te waawaa jaɓde hay huunde ko timmaani. O waawaa hoddude e bakkaat. Mbaɗen yiru, holno foti bakkatuuji maamiraaɓe men Aadama e Hawa mbatno haa Allah riiwi ɗumen e ngesa eɗen hee? Bakkatuuji sappo, walla teemedere, walla ujunere? Alaa, ko bakkaat gooto tan ɓe mbaɗi Allah riiwi ɓe. Ko bakkaat gooto tan haɗi Aadama timmude e yeeso Allah. Ko bakkaat gooto haɗi mo ɓattaade Allah. Ko oon bakkaat gooto addanta mo maayde. Ko oon bakkaat gooto haandinimo e jeyngol ngol ñifataa haa abadu ngol. E goonga, Allah ko ceniiɗo, o alaa e gaajaate. Ko ɗum waɗi mo wiide Israa'iila en, so neɗɗo woofii wootere e jamirooje sariya ɗe, hay so rewii keddiiɗe ɗe fof, yani. Ɗum noon e raɓiɗinde, so tawii ko noon Allah wayi senaade, ko njiɗɗen anndude ko ko ɗum ɗo. Holko waɗi Allah rokkude Israa'iila en jamirooje mum so tawii ina anndi hay gooto waawaaɗe timminde? Keɗoɗen no moƴƴi, sabu jaabawol Allah nani. Hay gooto nanngirtaake peewɗo e yeeso Allah sabaabunde golle sariya o. Sariya o waawi tan ko anndinde yimɓe bakkaat. Holko woni nafoore jamirooje sappo ɗe? Nafoore jamirooje ɗe ko hollirde bakkatuuji. Mbele on jabi ko hala Allah ka wiko. Holko woli Allah rukki Musa e Israile en jamiroje mum sappo cenide de. Mbele Allah rukkiribe den jamiroje ko habe mbawa rewdi dumen be nata aljanna. Ala. Dum ni wawata wonde. Sabu Allah wi calido rewde jamiroje de fof ko kalkido. Mbele bani Adama ina wayi wadde kala ko Allah namni ko muk dum wawata wonde. Sabu ndiyam labdam hebotako e woynu tunundu. Wadde non, hol nafore jamiroje de. Bindi dimbi, sari o wawitan ko andinde yimbe bakkat. Al rukirani en sari o ha mbawen dadde nyawore mum. O rukiri en sari o ko ha nganden ken bakko dinobe halkibe. Fotbe wadde holare mumen e dandowo mo Allah nilio. Yeten yiru. Jamiroje sapode mbayi kono radio hopital ni. So tawi asellay te anda ko gonduda chafrowo o mandar banduma e radio hol nafor ngol pascol nafor mum nani ma radio o hollir to nyaw ngu hedir e banduma ko hono non jamiroje sappo de mbay hol no jamiroje sappo de kollirta bakkar gondo e ma o kuni sa yerondiri ngurdam ma e lawul Allah cini gongol ma yi no ngodirda Allah e mijoma, e halama, e gollema fuf. Ma andu, atuni Allah, atuni yimbe. Te, ahandani e nade aljanna, e wundudi e Allah haabada. No radio hopital jogori nafore holirde to nyaw hediri e bandu nedo, ko hono non jamiroje sapode jogori nafore holirde ko mojani e berne nedo. Kono, no radio runkirta safrude nyawdu ni, ko hono non kadi jamiroje sapode donkirta safrude bernde neddo hewnde bakkat so neddo yidi safrade alay sago yahato chafrowo modoto manam to alla sabu ko kanko tan jogi fere dandudo neddo e musiba jando e dow mumo sabu bakkat gondo e mumo ina wawi tawa ina wodi biyo farseda min ko mi neddo mojjo mi wayani no wuybe beni no wadobe ko boni beni no fijoobe beeni so tawi ko non mi jottoda e gonga a anda senare Allah nde ko podda anduru ko nani nyana nyaawore Allah yerondirtaama e bakko dinowo hono ma kono o yerondirtuma ko e laawol makko cinigol ngul laawol bingul so neddo woofi wotere e jamirojo sareede de hay so rewi keddidi de fof yani Allah biido woto jin fawi hen kadi woto fen mu fijani non kono tawa fini lawol gotul tan wo fi sari wo fuf te wawa wondude e Allah der aljanna sabu bindi di bi hay hunde ko tunwi natata e mayre golotodo ko harmi wondude e fenane kay natata e mayre e ko labi cer en baawa wadde ko wili Allah e fere ko e men ko dum hala Allah ka wi enen fuf mbaden kono wondube e sobe ni golle men pewde fuf nana ciccire no chomcholtunu ngul ni ala fof pewdo hay goto yimbe fof ko bonbe ala e mabbe fof bado ko mojji hay goto ngati ala ko yimbe cirti yimbe fof mbakodini te konjima te dungal Allah joni non so tawi ko non mbaden e yeso nyaawo eno hol no nadirten kugal mum hol no mbadaten handaden bele en ngala hay bakkar goto e fere koy men kay en gondani hay e bakkar goto kono jettode godeni Allah badnodo fere dandudde bani adama e nyaawore bakkat nde joni non mbitten e simore he ha njien lawol ngul Allah watno bel Israile en ina mbawa dadde halkare nde sari Allah cinido o adinde ha joni jangaten ko e deftere fergo he e simore no gasnde caggal nde Allah rokki Israile en jamiroje sappo de bindi di mbi yimbe be fof nani digali di e sawta burdo ngoni e darde majje de e hayre surkore nde nde yimbe be ji dum ngoni e signude lusindi Musa non batti rulde tekkunde nde Allah wonnonde jomirado o wi Musa koni mbiyata Israile en on ji ko dow asaman kebmi kaldumi e mon kala do gondon o don poti mahandemi sakorde bakere do mbadaton dammuli mon e nayi mon sarakeji kirseteeɗi walla cumoteeɗi ngam teddindemi. Mami ar e kala nokku ɗo jamirmi on, yo on mbat sakkorde, mi barkina on ɗon. Hono noon Musa windi e deftere kala ko Allah wino ɗum. Subakalaw Musa ummi fewni sakkorde ɗo les haayre Sinay ɗo no Allah wirno ɗum ni. Nde o waɗi ɗum haa gasi, o wi Israa'iila en yo mbar ngayon mbaɗa ƴiijam ɗam e kore, cuma ko heddi ko e dow sakkorde he. Hono noon Musa ƴetti ƴiijam ngayon ɗam, wisi ɗum e dow sakkorde he, wondude e deftere nde o winduno jamirooje sappo ɗe e wondude e yimɓe ɓe fof. Musa wi, ko ɗam ƴiijam woni ƴiijam tabitinojam aadi mo joomiraaɗo o fiɓodiri e mon o, ko faati e ko wi ko fof. Hono noon en ji no Musa e jamiroore Allah fewnirno sakkorde, wari heen ngayon, te wisi ƴiijam ɗam e dow Israa'iila en fof. Holko woni sababu ɗum fof? Ko ɗum ɗo, Allah yiɗno ko janginde Israa'iila en no janginirno maamiraaɓe mumen Adama e Abel e Nuhu e Ibrahima wondude e iwdi mum. Nde o wi ɗumen, so ƴiijam rufaani yaafu e woodaani, kala jiɗɗo ɓattaade Allah yo ɓattiro ɗum e ƴiijam sadak mo alaa Ella. Holko waɗi Allah yamirde sadakeeji koon ngayon? Sabu Allah ko peewɗo, te laawol mum cenugol ngol wi, jobdi bakkaar ɓurɗo famɗude ni ko maayde e halkaade haa abada. Ɗo woɗɗi Allah e senaare mum, te tawde Israa'iila en mbaawa rewde jamirooje ceniiɗe ɗe fof, alaa sago ɓe mbaɗana Allah sadakeeji ɗi ngalaa Ella, mbele ko alaa Ella ina lomtoo ko waɗi Ella ko. Kono sadakeeji damɗi e gayɗi mbaawa ittude kuugal bakkaat bani Adama haa abada. Nafoore majji ko muurde bakkatuuji yimɓe tan, haande Allah neri dandoowo ceniiɗo o e nder aduna. Hannde noon eɗen nganndi wonde oon dandoowo ariino, ko kanko tan woni dewɗo jamirooje Allah ɗe fof, o timminiriɗe peewal. Tawde kanko o wondaano e bakkaat, ko kanko tan haandi e rokkude wonki makko no sadaka momtoowo bakkatuuji. Hono noon sabu sadak timmuɗo mo dandoowo o waɗi o, Allah ina waawi nangirdema peewɗo saa gonɗini oon sadak, sabu ko kanko mo alaa bakkaat o, ko kanko ɓaman ma bakkatuuji ma. Bandiraaɓe ciftoren, miijooji ɗiɗi keewɗi faayiida gonɗi e ko njannguɗen hannde ko. Miijo adango ngo ngannden hay gooto waawaa dandude hoore mum sabaabunde rewde jamirooje sappo ɗi fof. Keɗo ɗe ko bindi ɗi kaali ko faati e ɗum, denndaangal yowitiiɓe e dewal sariya ko huɗaaɓe, ngati ina winnda kuddi wooda ni kala mo heddaaki e gollude ko winnda e deftere sariya ko fof. So neɗɗo woofii wootere e jamirooje sariya ɗe, hay so rewii keddiiɗi ɗe fof, yani e ko laaɓi hay gooto waawaa dadde sabu rewde jamirooje ɗe fof. Nafoore jamirooje ɗe ko hollirde bakkaat. Miijo ɗimmo ngo poɗɗen anndude ko ngooɗo, ko Allah tan gooto jogii feere dandude bakkodinooɓe ɓee. Keɗo ɗe ko bindi ɗi mbi'i, Allah ko gooto, ko gooto woni hakkunde makko e yimɓe, maanaam Yeesu Almasiihu neɗɗo o, ko kanko sakkii hoore makko ngam sootude yimɓe fof, ko kanko gonɗinde fof nangirtee peewɗo e kala ko sere Muusa waawaano nangirde ɗum peewɗo. Eey, e ko laaɓi ko Allah tan jogii feere no dandiri bakkodinooɓe ɓee. Bandiraaɓe heɗiiɓe, ko ɗiin miijooji ɗiɗi min ɗaccirta on, maanaam hay gooto waawaa dadde sabu mum rewde jamirooje ɗe, te ko Allah tan gooto jogii feere dandude bakkodinooɓe ɓee. Yo moƴƴere Allah won e mon, te kadi miijtoɗon e ko bindi ceniiɗi ɗi kaali nde ɗi mbi'i hay gooto nanngirtaake peewɗo e yeeso Allah sabaabunde golle sariya o. Sariya o waawi tan ko anndinde yimɓe bakkaat.